tsapilane ke tlapala moriteng polelele
molelele bisekolo re a batla re batla
pitsoekolo
bisekolo re a batla re batla
pitsoekolo
bisekolo re a batla re batla pitsoekolo.
Pull a la la.